Kuskuru taishi bati narimulengele poni share samba. Mumkende kuma doms panso yuamba. Narichikamba tika kuchibumba chintu namulengele pechipamba. Bondi kuru mundala. Ingeraba umekuma domzi yaba nakashi. Iskuru alikuwe funde ya kosesha. Na kwani sheshani ukuchitefyo na chitile. Nimbinde kyo kushitefile nga yale nkonga. Ama ule dorwe andi naria chonga. Mbasa wainanga iwe kyo mpunda mnomboma. Mpika so use the rapper. See you in hell. Fien kuri iwe fievo fiandi. Sin gona neo tulo bari weo. Use the rapper. See you in hell. Fien kuri iwe fievo fiandi. Sin gona neo tulo bari weo. Use the rapper. See you in hell. Pien kuri iwe fiebo kandi. Sin kona neo tulo bari weo. Use the rapper.
Amo itashatu long jini.